waxaanad ogaataan milkiilayaasha dalka waa adiga annaga shaqaalaha idinnahay habeenii maalina aan meel kasta ku dhimanno meel kasta iga horeyno meel kasta abniina aan ka sugno annaga shaqadeenna waay annagaa dooranay in adinka idin shaqayno oo u dhaaranay adinka marka waxaa la rabaa inaad ugu shaqaysataan na horka caddaan na garab gashaan xogtana siisaan sidaa darteed marka milkiilayaashu waa adigoo wax kastoo la gaaroo guula muraheeda adinkaa guranayo dalkooda ku idin dhismayaa nabadda adinkaa helayo horumarka adinkaa helayo adinka